yanda nize nomundwa ah nize nomundwa belo mtelo funani musumba mbuso mhlekisa ngabantu understand understand nize nomundwa ah nize nomundwa. Nankuzekhethelo khetha umthandayo nsimbi yami yomqino ah unesikhathi sambile sambile ah.